Chacos.
Drop it.
King Fablo.
Oh, vijana za trap baby, Ghana, Tanzania.
Ndo kwanza na kuna lakini na ugawa moyo. Baby, nakweka wewe wangu my baby. Gana piccolo baby, ntasimama nicheze na we. Tanzania by Coco wa shanga, kwa chini nizame na we. Baby don't meddle pa.
Uochi mere mere, uochi pato pato baby. Sogea mere mere, uko mwake mwake lady. Uochi mere mere, uochi pato pato baby. Sogea mere mere, uko mwake mwake baby. Uko mwake.
Gana piccolo, baby, dansi mama, nicheze na we. Tanzania by Coco, wa shanga, kwa chini nizame na we. Baby, don't meddle, pa, vae meddle, pa, 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 vae, vado yo pedo.
Uochi mere mere, uochi pato pato, baby.
Oh, yeah,
sogea mere mere, uko mwake mwake lady.
Oh, yeah,
uochi mere mere, uochi pato pato, baby.
Oh, yeah,
sogea mere mere, uko mwake mwake, baby.
Take my heart. Ajiegu, bewiegu, beuremu, piegu.
Baby, nataka wewe wangu my baby. Gana piccolo, baby, dansi mama, nicheze na we. Tanzania by Coco, wa shanga, kwa chini nizame na we.
Baby, don't meddle, pa, vae meddle, pa, 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 vae, vato yo pedo.
Uochi mere mere, uochi pato pato, baby.
Oh, yeah.
Sogea mbere mbere, uko mwake mwake lady. Watch you mere mere, watch you pato pato baby.
Oh, yeah.
So gaya mere mere, uko mwake mwake baby.
Oh, yeah.
Uko mwake.
Take my heart, baby, take my heart.
Uko mwake.
Take my heart, baby, take my heart.
Uko mwake.
Take my heart.